nyembezi zami, inyembezi zami ziweli phansi. Washo mama, wathi bese kusukusa, kuyafa mase kuvela ukhanya.
Akakaze kanyezi.
Washo mama, wathi bese kusukusa, kuyafa mase kuvela ukhanya.
Akakaze kanyezi.
Owathi khakaza khakaza kanyezi, mase kuvela
Shall you say,